Yeah. You know.
Servo to the world and back.
T-Man. Sitaki ubaya. Sitaki ubaya. Usinifanye mbaya. Kuna watu wamenifanya vibaya. Sitaki ubaya. Sitaki ubaya. This time nakuja na ubaya. Kuna watu ntawafanya vibaya. Vibaya.
Hawahoni haya. Kama laya. Kila kitu fire. Siwezi tire. Siwezi retire. Mbaya mbaya. Zao mbaya mbaya. Hey. When I first came to the game. Niggas claiming my name. We can never be the same. Pop yours, I pop mine. Let's shine, no more time. No more time for hate. No more time for debate. Hey, hey.
Sitaki hey. Ubaya. Sitaki ubaya. Usinifanye mbaya. Kuna watu wamenifanya vibaya. Sitaki ubaya. Sitaki ubaya. This time nakuja na ubaya. Kuna watu ntawafanya vibaya. Vibaya.
Who's knocking, knocking on my door? Messing with my name. Your luck is about to go. Won't say shit ever again. He's in the massage. A cool on a tereren. Movie kona flani. Na kupona story nyingine. Pala niamini. Ata believe a kiwa chini. Just money my business and a day kula beef na mimi. Ati mambo ya kesho, kesho. Yani pike chingri ni zidi. Na kani kukesha, yenda ni ya casket we grieve. You've been seeming, filming my moves, ganging my foes, training for days. Well I'm coming. I sin to revenge, you live to regret on my back. You will
ubaya.
Die.
Sitaki ubaya. Usinifanye mbaya. Kuna watu wamenifanya vibaya. Sitaki ubaya. Sitaki ubaya. This time nakuja na ubaya. Kuna watu ntawafanya vibaya. Vibaya.
Servo to the world and back.